Tokea kwa imani yako Kama yanga likuja raka Vile mini liwomba kazi Alinchukua muda fupi Wana yesa kanijibu Mungu faraja
Sa zingine unashtuka Wanjia mungu anagawa Akiamua kubariki Atakupa mingi
Ukiwomba milioni moja Anakupa milioni mbili Kwa hivyo kuwa na imani Yende faraja
Mungu faraja we
Wina
Mungu faraja
Wina Mungu faraja
Wina
Mungu faraja
Mungu faraja we
Wina
Mungu faraja
Wina Mungu faraja
Wina
Mungu faraja
Yesu Mungu faraja we
Wina
Mungu faraja
Wina
Mungu faraja
Wina
Mungu faraja Mungu faraja we
Wina
Mungu faraja
Wina
Mungu faraja
Wina
Mungu faraja Mungu wetu alitupa nguvu ya kushinda shetani kwa vita Yani Mungu Na uwezo ya kila kitu kwa dunia Kiwa nafanya kazi ya Mungu Usiogope kitu chochote Bwana Yesu atakupa kila kitu nataka Atakupa hela, atakupa masarafu Alafa kujalie Mungu faraja
Mungu faraja we
Wina
Mungu faraja
Wina
Mungu faraja
Wina
Mungu faraja
Mungu faraja we
Wina
Mungu faraja
Wina
Mungu faraja
Wina
Mungu faraja